voiture Mali.
Asawere nogay jeegom lewru October hitaande 2024 chuka chukalal kala to modom hedaade hejuj amen lelende mangal mudum fu mi chalmini am sanne bisimila modom hedaade actuation am nyala mo hande o mi wondi do hande e Mamadou Samaseku. Samaseku hono nyallirda
Lucelli Alice Cissé
sama se ko don jengda saka am le basaw
en gar na Alice Cissé wati juudon le mosu mbern memon hala hande ko yeta cyber security do woni denago ande kesse sus jog ben jokoble jogabe ana hinni kaba mudum yalla ben hebre lawol e habbo godo min odo golle o memon nul ha darande hayabe le yirwer leedi denno be gonde imadraji ko dum fufu dum ben wawi nawterede dum yo bangal mini mag meden en timdal ben fengul hore ben gondal bibbe adama dum dal Cissé
kortal ido bal nyalaade kertanaade le leedi amen di daranaade de nagudo be me ande to wadi yontere de lokum noddirta CICB
non tigal CIC hunde de landini mbien AMRTP won autorité mali régulation télécommunication technologie information ben communication be poste ben inde jutide CIC
CIC mo tubi hitan hikka oni won hono leedi amen di way wadde yalla na hewtandi mako mudum bangal daranaade de nagudo be me ande to ko buri jokolbe temdere woni kawtube le odo batube urle tatteji université ngaji kewdi le leedi amen di daranit hore mudum fayato furuba hore fa keben fam ido golleji fu wordi keddam ko Moussa Agma ha haybanem do hendo festango Omar Wayolo e Jenaba Diallo
fiwtude faratiji do beme ande to dum woni fanande do jande fiwdude sukabe jokolbe yo famminteɓe yalla hono be kani nawtirade beme ande de Nasira Din Soufiane yo andando kabaru dena gudo beme ande to o jangino wodu
pouvoir former
amin jangina sukabe école e der leydi Mali non deena go wori e do beme ande to rawande chapanje go moy joy sukabe jakolbe janginama hitane hikande be darti janginde chapanjo yo sukabe jakol
jono aussi pour pouvoir les former
wadde torraji do beme ande to ko wondi e matede wattu jono dum meedi hebude leydi Mali jidu sukabe janginabe de do jande be bibe ngadan ko mbayi fu yalla be nawtiro dum
d'abord l'importance de cette formation
nafande do jande woni ko beedude gandal mabbe habe nawtoro e golleji mabbe der de do jande mi fami hono kaywira mi kude am mi dene dabbinirgol do beme ande to ne nafasan
c'était vraiment intéressant
ko nayri bangal wadde anniyaji bondi do beme ande de kutteji mudu an wayi yottade ko nayri bangal kebe leedi ndi dum wadde so sukabe jokolbe an gonti e janginede
kedi beme andom hakkilaji modom en do golleji amen di yartani nafamudum ana moni juude amen sanne on baawi hulitide me dum do odo numero do woni on gadan chapanti jiddi e jeegom chapan jena e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom kase
Alice Cissé mbiyan fuddude toboyde warde joni ben bonondan jam takam len ko jikewdi bama ko do kany lekkede leedi ndi
dido kasaraji kalaati ke sababu nabirde cagal sanne imma daraji di jokolbe wondi wadde yalla na heba yoga e ko tamma e juude mu'em buri fu yimbe ngado be jaguji fa yetto transport kany e demal fa bedro den famuno dido golleji wordi andi ko Alice Cissé ko kany kejabe am ngombe le kreditujide hebani em do hen
ay foti nun la
foti ngaji mu inadi mba fu heddade sella toboji na tati di fuf dona bonna kaaki gullirude dum do yo seeda fu nise goto to motitum haklaaji di hayabe bamako gondini bedo fultivide golleji di na dardi do watuji di sabi tuboji e kewal ndiam mayoji
pandal libernage na vont pas d'autre activité
tuboji di golleji goddi fuf min gal so wana gesse min mi julaajo sato min yali ladde ka joni datul wala nono ko non to karangasu le lamu kuchala koni dambele yondemo wo on don ko holtivide gesse mabbe joli kele ndiam tuboji
bo akonna mi cenni
en do la torra mi sanne ka min jitti ka sabi min golata fi wattu ndungu nyamri ko rasa ko hejata ndo dabare wonde fufa wala so na nawtrade ko jogida ko hono kuchala gesse kewde mutilin jam kammu hikka alhali mawdu sambiniti Allah e kabaru dembal ngal
do nabata en yawtira am e mini maga jokolbe kam en ko heeda serafi ele imma daraji nawr di bangal yiru wera nukule mu en fayo to linde hore e mangal mudu fu
non tigi Alice Cissé ben to kaytu mutu e moti ben pelle conseil communal jeune en ngodi imma daraji ben fu yalla rendu nukuji di kandun ben gurdam lobam jamarende
homo fu e mabbe ana wondi wadde ton ko wawi do yalla no holita ko woni darangal mudum bangal nyuude leedi amendi fa keben famtaara anni ko Alice Cissé ko kejabe amem hebanim en do hemme do fashitango Omar Wayolo Jenaba Diallo
cekiti leedi ana yowi do golle ji chuko chuko langal dum wadi so sukabe jokol wonbe nokkuno dirteda kay an gonde waddon imma daraji no kan wadirde yirwere e nokkule mudu en e gonde wattor projet mo nodiri jeune ne joyoro faso kula kanko no dirteda lasana tambura kanko lami fedde conseil jeunesse kay
minen hayaɓe holko woni darde amin e leydi ndi banggal cellal e denago hokkude kabaruji militaire en somin joɓi usuruji amin holto
yaha
le wud leydi ndi ɗo ɗiɗo immadi radiano gonde waɗe toon kono ayri banggal laaɓal basamake kañum laami sukaɓe jokkolɓe to muttito
saaji min laɓɓina misidaji hanyum e suudu dokotoroje en sukaɓe hayaɓe wonko mbatta e nder leege amin wonko min ballidirta yimɓe keɓɓe kasaraji e toɓoji kewɗi ɗi e nder leydi ndi mairie wallata amin
ɓe tumbutuɓe dano gondi e wadde do hen immadi radio fa ƴewto yalon kanni ɓoytirde wayde golleji sukaɓe jokkolɓe Abdoulaye Babi kañum laami zénisi conseiller communal Tumbutu
campagne d'information
en gondi e hokkude sukaɓeɓe hakkillaji lobbi yalla ɓe keeɓa golleji immadi radio komin gondi e wadde yo faabade finatawa
patrimoine culturel
miccitiɗen wiide homo fou ana jogui darde no hani yirwinde nokku muɗum
yewtere amen hoɗum saabi o ɗon pourquoi o fana muɗum yo andinde yimɓele keɗiɓe men ɓe hoɗum saabi kulleji yogaji ka an haɗa
noon tigui Alsisi hannden memon haala ko ɗum saabi suka hana lelade lolleso saraɓe makko yalan ɓe ɗoro famu keɗɗano Amadou Diallo dunke finatama to kulkuru hanni Ousmane Nyalibouli
suka famuɗo ana famɗi wonko hana yiide sini saraɓe gaɗana koye mumen hakkillo eɗen wawi bonnude hakkillo suka ɗiɗaɓel muɗum sini jomum ɗummeke tawi sara muɗum ana goni e lelde kañum anda koɓe gondi wadde suka ko yiyata e ko nandata ana wawi haalde ɗum yaase tawi kañumne anda Allah waɗi ko boni
sakiraɓe heeɗiɓe on paami hello amen finatawa ñalawma hannde o ana nayori banggal kawrtal ɗiɗoɓal finatawa pulaku ɗum fuɗɗi aljumare keñe bamako ɗo
noon tigui Alsisi fanda muɗum yo sembinde mbiyan denɗiragal hewtagol jaam ben dewral e gondal ben miccande hoore ɗum kaltidal kamɓe ben yimɓe hakkillante en Alsisi mbiyan baɗe ɗiɗi ɓe gaɗa immadaraji kewɗi mbiyan hiroji hono gambari ɗum ko fi fulɓe mbiyan kanno ɗum jooɗa haalaji banggal mbiyan heɓgol golle hayeɓe
keɗoɗen Dieynaba Touré kanko woni juɓɓinowo golleji festival o ko haltani imirana kilo maygam
activité amen hande ko jangdeni ɗo fijeni ɗo fof ko finatawa e ethnique fof wondi nder Mali ɗum foni ɗo kadi gare pijen gare gollen gare paame ko woni culture amen so gari en mbaɗi ɗum en paami ko woni pulaku en paami ko woni ceɗɗo en paami ko woni kala kalaji amen fof ko woni nder Mali ene gandi ɗumɗo fo ko ɗum ɗo kawral ɓuuri gare mbaɗen kawral gare mbaɗen ɗum ɗo o édition ni ko sukaɓe jeeyi par ce que so sukaɓe faami ko woni culture amen mawɓe kadi tampata
ɗum naɓata e mbirki sembe calɗi les tournois montés en première division to rewɓe to ka golleji muɗum fuɗɗi alkamsarde bomako ɗum
Alsisi e pool A mbiyan kamɓe Tigres bugginiɓe PFC Teria mbiyan mo san ɗum woni baddi ɗiɗi e gotel nden FC Tafi Kulikoro heeɓi mbiyan ɓuralla dow Lafia Athletic Club Tumbutu baddi ɗiɗi e kowal
Tigres ɓe kayiɓe kañum en du heɓodir e AS commune Tatoba ɓe gatti ɓe baddi ɗiɗi ɓe keeɓi baddel gotel les pool B o baɗaña FC de laamu motti kañum ka koyɗe muɗum tawaka e le ngal ɗo kawrtal piiɗe ñalawma ɗiɗoɓa ɗe ana landina alan o
bang goɗɗuɗo ana widde eglono en ɓe hani fiide wattu 18h banggal ñalawma ɗiɗoɓal tournoi UEFA ɓe keeɓal duuɓi sappo e jeɗɗi to Senegal toon ɓe mimodira Guinée Bissau mbitina wiide match mabɓe arandejo o kamɓe mbiyan eglonoɓe pinon Sierra Leone mbaddu e kowal nemina ɗum timinta kabaruema hannde Alsisi
sama siku ɗo jaati mi kaddete kabaruji amen ɗi min jooti sakiraɓe amen ɓe to ɓe gondino heɗade mi lendi e manggal muɗum fofat mi jaha fewi nokku ɗo e seeɗa yewtireji amen wala jukkitade wassalamu